madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay xubnaha aqalka hoose ee Kongareeska inay meel mariyaan miisaaniyadda dawladda ka hor 12-ka habeenimo maalinka Isniinta ay soo socota oo ku eeg waqtiga kama dambeysta ee miisaaniyadda dawladda ay ku eegtahay si looga fogaado in ay qayb ahaan shaqooyinka dawladda faristaan. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay inuu san isu dhiibi doonin dalabka ka soo yeeraya qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareeska ku doonaya inay ku xaglo daaciyaan barnaamijkiisa caafimaadka. Hadaba waxaa isha lagu wada hayaa aqalka hoose wakiilada Kongareeska oo aan arintan ka fariisan doona maalinta Axad ee bariya. Wariyaha VOA ee uga soo waranta arrimaha Kongareeska Shinsi Shine ayaa warbixintan soo dirtay, waxaasi soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka iyo hay'ado kale oo kuwa dawladda ah ay isu diyaarinayaan shaqooyinka dawladda oo ay suurtagal tahay inay fariistaan maalinta talaadada ay soo socota, ayaa xubnaha aqalka Senate-ka waxay ansixiyeen sharci miisaaniyadeed dawladda u ogolaanaya inay shaqooyinka sii wado iyadoo aan qarashaadka dawladda laga reebayn barnaamijka caafimaadka ee uu hindisihiisa leeyahay madaxweyne Obama. Xubnaha Senate-ka oo cod u qaaday sharcigan ayaa 4-10 ka mid ah ay ugu codeeyeen ha, halka 4-4 ay ka soo horjeesteen. Isagoo la hadlayay shicibka Mareykanka shalay galab, ayuu madaxweyne Obama wuxuu ugu baaqay mudanayaasha aqalka hoose ee Kongareeska ee u nasab sheegta xisbiga Jamhuuriga inay sidaasi oo kale sharcigan u ansixiyaan.
My message to Congress is this: do not shut down the government, do not shut down the economy, pass a budget on time.
Fariintayda ku socota aqalka hoose ee Kongareeska waa sidan buu yiri: dawladda yaan shaqooyinkeeda la fariisin, dhaqaalaha fariisinina, ku meel mariya sharci miisaaniyadeedkan inta aanu waqtiga kama dambeysta ayaan haysano uusan naga dhicin, oo aan iska bixinno biilasheenna inagoon la dibdhicin, aan mar kale diiradda dib u saarno dhibaato maalmeedka dhaqaale ee haysata shicibka Mareykanka, buu yiri. Madaxweynaha ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in xitaa haddii dawladda shaqooyinkeeda la fariisiyo intaasi aysan hor istaagi doonin hirgelinta barnaamijkiisa caafimaadka ee lagu yeero Obamacare.
On Tuesday, about 40 million more Americans will be able to finally buy quality affordable healthcare.
Just like maalinta talaadada ah ee soo socota, buu yiri, qiyaastii 4 milyan oo dadka Mareykanka ah oo danyar ah ayaa awood u heli doona inay kama dambeysta iibsadaan kaararka caafimaad tayo leh oo ay awoodi karaan sida cid kasto ee kale ee awooday ay hore ugu haysatay oo kale. Gelinkii hore ee jimcihii shalay, mudanaha aqalka Senate-ka ka tirsan kana soo jeeda jamhuuriyiinta Senator Ted Cruz ayaa hormuud ka noqday dagaalka saaxiibadii ay ugu jireen aqalka Senate-ka in sharcigan ay hor istaagaan, iyagoo ku doodayay in laga reebo qarashaadka barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Senator Cruz wuxuu leeyahay dagaalka wuu sii socon doonaa, wuxuuna ugu baaqay mudanayaasha ay jaalka yihiin ee jamhuuriyiinta aqalka wakiilada ku badan ee Kongareeska inaysan isu dhiibin cadaadiska ku imanaya ee ku wajahan sidii looga baaqsan lahaa shaqooyinka dawladda oo istaaga.
But the good news is the process isn't over. It's going to go back to the House of Representatives, and I salute the House for having had the courage to stand up and fight and defund Obamacare, and I remain confident.
Senator Cruz wuxuu leeyahay, laakiin waxa war wanaagsan ah in hanaanka uusan weli dhamaanin. Waxa sharcigan la geynayaa oo uu dib ugu noqonayaa, buu yiri aqalka hoose ee Kongareeska. Waxaana u riyaaqsanahay, buu yiri, in xubnaha aqalka ay leeyihiin dhiirranaan ay ku diidaan oo ay uga soo horjeestaan sharcigan si looga reebo qarashaadka ku baxaya barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Waxaanu ku kalsoonahay kuna rajo weynahay, buu yiri, in aqalka uu ishortaagi doono oo uu dagaalkana sii wadi doono. Xubnaha xisbiga dimuqraadiyiinta ee aqalka Senate-ka ayaa ku eedeeyay xubnaha muxaafadka ee xisbiga jamhuuriga inay si taxadar darro ah halis u gelinayaan Mareykanka iyo xasiloonida dhaqaalaha dunida, iyagoo meherad ka dhigtay yiraahdeen tallaabooyin joogto ah sida iyagoo marmar siiyo uga dhiga qarashaadka dawladda ku baxa iyo sare u qaadista heerka amaah qaadashada loo ogol yahay dawladda si ay ula dagaalamaan barnaamijka caafimaadka ee madaxweyne Obama oo ay taageersan yihiin dimuqraadiyiinta. Waa kan hogaamiyaha aqalka Senate-ka ee ay dimuqraadiyiintu ku badan yihiin, Harry Reid.
These radicals in the House and the Senate have driven America from crisis to crisis.
Raggan seef laboodka ah ee ku jira, buu yiri Harry Reid, labada aqal waxay mar walba Mareykanka gelinayeen mushkilad marka uu mid ka baxsadaba, taasoo raad xun oo dhaqaale ku reebta, buu yiri dalkan. Haatan diiradu waxay ku sii jeedaa aqalka hoose ee Kongareeska, halkaasoo ay tahay xubnaha jamhuuriyiinta inay go'aan ka gaaraan sharci miisaaniyadeedkan. Afhayeenka aqalka Kongareeska ee ay jamhuuriyiinta ku xoogan yihiin John Boehner ayaa dhibaato ay ka haysataa koox ilaa iyo 40 xubnood oo ka mid ah ragiisa muxaafadka ah oo xeer jajab ka gala sharciyada muhiimka ah sidan oo kale. Beiner waxa uu wajahayaa laba caqabadood oo ku soo socda. Midda ugu horeysa waa sidii uu uga baaqsan lahaa in shaqooyinka dawladda ay fariistaan, iyo midda labaad oo ah sidii sare loogu qaadi lahaa heerka amaah qaadashada dawladda oo ay wasaaradda lacagta ee Mareykanku sheegtay in loo baahan yahay in xal laga gaaro 17 bisha Oktoobar ee soo socota.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi wariyaha V O A da uga soo waranta arrimaha Kongareska Cindy Said ay soo dirtay. Waxaadna ka dhageysanaysaan V O A Washington.